mimi tu. Sijamaliza kuongea, kasha nijibu I love you too. Yani najimaliza mimi tu. Sijamaliza kuongea, kasha nijibu I love you too. Naona kama sijiwezi, nahisi kama naonewa. Hata kama ni mapenzi, mbona nazidishiwa. Mungu kaumba
punguza moja kwa zile mia. Wanamuinda kweli maharamia, wanataka kinyama. Hata waseme kwako sifanani, na enjoy vile unibani. Ukizidisha kidogo tabani, damu itashuka chini kwenye nani. Kwako mepa